This music. Oh, yeah, yeah. Wishing I knew yes, ukaba bwino one day. Wishing I knew yes, ukaba bwino one day. Ukulila kukapwa bwino one day. Ubuchoshi bukapwa. Kampala, fiance en Kabila Kampela, fiance en Foyan Kasova.
One day Akasova.
Uyu Yesu, pantu yena talekele shababa. Panchita yakwe alamu nekela Yesu. Wishing Ali Yesu kaba bwino.
One day
kaba bwino. Wishing Ali Yesu kaba bwino.
One day
kaba bwino. Ukulila kukapwa. One day in Kababwino ninwene Shakati neneli yokomo Puntu yule sawabose Akampala onda ina ine fika panga sense Wishinali ya Yesu
Kababwino One day Kababwino
Wishinali ya Yesu
Kababwino One day Kababwino
Ukulila kukapwa
Capita.